Iri torero rikorera mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera ni naho batuye bose nk'umuryango umwe. Abayoboke b'itorero bagiye basiga imiryango yabo baza kwihuriza hamwe. Buri wese yakomeje umurimo wari usanzwe umutunze, ariko ibyo asaruye akabishyira hamwe n'iby'abandi bazanye bikabatungira hamwe. Waba ugira icyo uzana cyangwa ntacyo ufite, mwese mubaho kimwe. Pasiteri Rukundo umushumba w'iri torero avuga ko iri torero ryabo risenga nk'abandi, gusa bakagira itandukaniro ryo kubana bose nk'uko intumwa za Yesu zabanaga mu gihe cyo hambere.
Baterana kimwe n'abandi nk'abigishwa ba Yesu. Abantu bagiye babyumva, abandi ntibabyumve, byateje intambara zitandukanye nk'ikintu gishyashya, ariko ababyumvise tugira ubwoba niho mureke duhaguruke tubane. Mbere na mbere ho dukeneye n'igiturage, ariko dufite amazu nk'atandatu, usanga nk'ahangaha harimo umuryango, dufite n'abana, dufite n'abana bakuru batarashaka, tugendeho tubavangavanga dutyo, ariko icyo dukora dutekera hamwe, tugasangirira hamwe, tumenya ikibazo cya buri wese tukagikemura, ariko ni ukuvuga ngo abafite uburyo ariko bumvise icyo bakira n'abatabufite twese tugasangirira hamwe. Ariko intego ni ukugira ngo tugaragaze ko bishoboka, ko urwo rukundo Kristo yadutegetse ko rushoboka, ko atari amagambo.
Uyu mushumba asobanura ko icyo bagamije ari ukwerekana ko urukundo Kristo yigishije mu bantu rushoboka, abantu bose bakabana nta rwikekwe. Iri torero ribaho nk'uko umuryango usanzwe ubaho, ugize icyo akenera akagihabwa. Claude Kayumba ni umusore nawe ubarirwa muri iri torero, nubwo yize akaba afite akazi kamuhemba buri kwezi, avuga ko we ku giti cye nta kintu atunze, ko ibyo afata byose abishyikiriza itorero, ariko akemeza ko najya gushaka umugore azasaba umuryango we ariryo torero bakamuha ibyo akeneye byose.
Ni mu rugo, mu rugo rero igihe umuntu agiye gushaka ageze kuri iyo ntambwe, ubundi umuryango niwe utanga ibikenewe byose.
Nako byagendekeye uyu mugeni umaze igihe gito arushinze, nawe yemeza ko yashyingiwe aba mu itorero, n'ubu akaba ariho abana n'umugabo we.
Nshanshwe ndimo na gahunda, ubuzima bwanjye ni ubushyo ari bwiza cyane kuva aho ngiye muri Kristo no kubana ikivandimwe. Sinzi ibintu bijyanye n'igikoni, njyewe ujera anareba ukuntu abantu barya n'uko ibintu bigenda nyine byose. Nkamenya mu gitondo baranywa igikoma, saa sita nkamenya ngo ndaza gushyiraho ibi, mbese ubuzima busanzwe uko umuntu w'umudamu agenda ategura. Tukamenya kwitaho niba arurwaye, tukamenya uko tumwitaho, ufite ikindi kibazo runaka tukamenya uko tumwitaho, ubuzima bwe bukagenda neza nk'uko yabaye hanze.
Nubwo abagize itorero baretse byose bagahitamo kubana, bavuga ko bitaboroheye kuko benshi batumva ukuntu umuntu ahagarika byose agasiga umuryango we w'amaraso akajya kubana n'abatazi ngo ni uko bahuje itorero. Pasiteri Rukundo avuga ko yabanje gufatwa nk'uwataye ubwenge mu bari basanzwe bamuzi.
Batangiye bumva ko nasashe, cyane cyane ko nakomokaga mu muryango utazi ibintu by'Imana ari akazi. Nakoze mu butabera, nakoze muri finanse, nyuma rero reka akazi kandi mu gihe kigoye, ariko nanjye navuga ngo ikintu Imana ishogongeje njye kugiha umwanya. Byaba ari imiryango yacu, byaba ari amadini twashengeragamo, abantu bose mvuga ari igisazi, ariko gahoro gahoro baragenda batwumva.
Kugeza ubu abagize iri torero bavuga ko nta muntu ugira ibye, byose bahuriza hamwe, ariko ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bubasaba gukora bakurikije amategeko kugira ngo batazagirana amakimbirane. Umuyobozi w'akarere ka Bugesera Mutabazi Richard:
bari baturage ntabwo twigeze tumenya ikibahuje, batuye gusa bisanzwe, batuye bisanzwe nta n'ikibazo gihari, baranakora muri kominote, ariko tumaze kumenya ko ari ikintu kibahuje twashatse kumenya icyo ari cyo, turanabatumira kuganira nabo. Mu by'ukuri usanga bafite imyemerere itandukanye n'indi yose izwi mu Rwanda. Ibyo rero bigasaba ko niba ari ibahuje babanza kuyandikisha mu buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo babashe kuyi, ntabwo twese twemera kimwe, ariko buri myemerere cyangwa idini ryavutse rigomba kwibaruza tukanarimenya, tukanarengera inyungu zaryo. Ikindi ni uko uburyo bwo gucunga umutungo bwabo butari bunoze, aho usanga abantu baje bakagura ubutaka ariko bukandikwa ku muntu umwe utari wa wundi nyir'ukubugura, ugasanga byazateza amakimbirane hagati yabo bita ko bari kumwe mu myemerere n'imiryango y'aho buri umwe wese akomoka. Tubasaba rero ko buri wese yakwibaruzaho umutungo we, niba bashaka kuwukoresha mu buryo buhujwe ntacyo bitwaye, ariko byibuze mu buryo bwo kumenya ngo ubutaka ni ubwande, iyi nzu ni iyande, twe tukamenya n'inyirayo, cyangwa se bakabaruza urwego rwabo niba ari idini, niba ari asosiyasiyo, noneho bakabibaruza kuri asosiyasiyo. Nicyo twabasabye kandi turimo gukurikirana ko bagenda babikora. Ubu ni mu mibanire, mu mibereho, nta kibazo kindi bateje gusuzuma.
Kugeza ubu abagize itorero bavuga ko rimaze kugira abayoboke bagera kuri 50, ni bake ugereranyije n'igihe bamaze batangiye, ariko Pasiteri Rukundo riyobora avuga ko ikibazo cyo kubana ari cyo kinaniza benshi. Asumta Kabongi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.